Zulu Sound Music.
Westside Music.
Yes, I. It's a boy. It's a boy Kuzuli. Who's on advice? Manigigi. Yeah. Yes, I. Rock. Yeah.
Ziva Twanga Burutu. When a charity. Wabiluku Tuku. Charity. Akikuli mwondi nikuliwe Unanilea mwali tapelo Kono pilu yaka wiki yezi Charity
Mwali kutwela wena
Kona mwali kutwela nina
Kona mwali kutwela nina
Kona mwali kutwela niwena
Mwali kutwela wena
Kona mwali kutwela nina
Kiwena fela kwa pilu yaka Ta kwa nuni kuvefa si bagasaka Chacha kiwena ya latilwe Basalika ofela kiwena ya ketilwe Kiwena fela walikubolaka Ya kuswala na molaka Kuzive na kulovo la molaka Kukubata ne kunani nilivaka Nikakulata neke niliangana Zavu pilu nikalitundana Mamukulo kiwena ya kangana Kusapuma baby gione kushwezi yes. Na kulola inge nilobezi Likiza kwa pilu ushimile Na kupaoni pepele mambile Zeni vuleza nitoku inikutele yes,
Ziva watu wangaburutu
yes,
We in a charity
Kapilu
kutuku
Rock.
Charity Akikuli mwondi nikuliwe
Unanilea mwali tapelo
Kono pilu yaka wiki yezi Charity
Mwani kutwela wena
Kona mwani kutwela nina
Kona mwani kutwela nina
Kona mwani kutwela niwena
Mwani kutwela wena
Kona mwani kutwela nina
Ayo Buzo Navy, Emma Boy, Emma Prince.
downloaded from westsidemusicblog.net.
Yes, I. Poki D na kubona, Peki B na kubona. Yes, I. Kuzuli.